zange mazo kuchinoga Ekigambo change mazo chikuwa Olugendo lwange ndutuse wano Olusigadde kandu tambule nawe Ebisenge by'omutima gwange mbigudde wone Ebisumuluzo bibyo nkuwadde Esala y'obulamu gwange sigaddemu Kukumagana pake nviri nga nviri Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Sibimanyi ebyo nti oba tekulwana.
Neta, neta.
Ne mukwano gwange olyanjulira. Kale ne bwe nyiiga nze muli nsonyiwa. Kuba tuli bantu si bamalayika Enguudo z'obulamu bwange ntereezeza Otambulire muwegazanye Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya lyo nkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Choka mno bambi Natuvude kwebio Labansi mienyo kubanga bole sebanji Abalala Zeminga wangu takalulu Siche nyoma onyambie nyo
Choka tonefulira
Tonefula bambi
Natula banze nkwa gate nyo Tonji wanga Kukutambu wange n'obwonona Newaddeyo kukwagala Mungeri ele matiza
Tonswaza bambi
Newaddeyo kuba nawe Buli mbeera mukwano Tonefulira
Tonefulira nze
Nga tolaba nze nkwagadde nnyo Tonji wanga
Tonji wanga bambi
Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala Mungeri erematiza
Tewekyanga bambi
Newaddeyo kuba naawe Buli mbeera mukwano
Changa bambi Zene swada Tewe changa bambi Pateno swaza Ngankwa gade Na 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 Kwa gade